Jaya.
Oh, tengo de guila.
A pilgrim on it. Yeah.
Oh, tengo de guila.
Zuo de guila, what I said. Yeah, right.
Oh, tengo de guila.
Here's how the story goes, man. Listen.
Yo.
Nakumana ife kutaraveni inempaki yanga manja anabweletsa mpeni analipa skulu amapanga sogeni namusa zinalanga solo lako ndiwe tinayamba kucheza tinayamba kuseka nakuza paki yina mwansanga iwe tacheka tinavina limoti mpaka mazulo kuti watu umosi tose akujira dzulo tinakumananso masiku atatu watadusa anandikumbukira kena kontinamufunsa uli mkaziwe uli ndimamuna anandiyankha
aikoma ine ndimafuna
pamene pati pange banji tatiye tiziyenda ukuti kudya chinangwache ndinamuuza ndifuna khale wanga dale anandiyankha
ize ndikaganizire kaye uzidziwa ine ndimakukonda ndima wanga onse ndilo uzingolikira
Kalata yonena kuti walola mu Kalata mu anakine ndisiye bawa Komaso iye ndi ine tikumane pamawa Tinakumana ndipo tinacheza Ndipo iye posanzika milomo idajedwa Chikondi chinayambikapo Muzi wose unaziwa chikondi chinafikapo Wiki itata iye anabweranso wanati
Solo diri ndinkali yako
Chuta kacho yamba Tawe yon siti mango lembila na makalata Ife pa phone siti matoke sana Jifugwa nandi uza kutifona na mulanda Makalata anga anasia kuyanka Dika mufusa mangoti alivise kupanda Kena kondi na kumbukira papole palinzanga Dinata manga pa bureau kumucha ila lamia Zabo mani
Bopo siku famba
Sisi kuyenda nkaza kupanga za chamba
Wanyi so mani ndi Nenza kutakamba
Kasi wanga kumene kwa thinka nasi nda phone number
I think it is so wonder Jifukwa ndi mani ena ake ndi mamugona Mani wazina lawo ndi Edward Ndati phone siku gwila nasi nda simu kali
Uzitiwa ine ndi mamugona
JT, Rena, Jeff,
Angka.